Wajua moyo hautaki kuagana, kuachana na wewe. Nitawezaje kubaki nikiishi kula na kunywa, kulea watoto na kulala mwenyewe? Sweetie, sweetie, baby, pole, pole. Najua nimekukwaza, I'm sorry, sorry. Hapa sito kukwaza, I'm lonely, lonely. Sweetie, sweetie, baby, pole, pole. Najua nimekukwaza, I'm sorry, sorry. Hapa sito kukwaza, I'm lonely, lonely.
Oh, Saida, wamjua yule Khadija. Mjuze na bompenda gas, tumtenga.
Thank you.